yande jo e mintaji sappo jo habaruji studio kalangu e fulfulde di min Ali Nyalli Abdul Mumin yottinta e moɗon sembe habaruji meɗen hande en haalan dow filla denaku yimɓe are mum en nder région Tilbury e Difa en nanan ko ɗerol andinore au cha Niger wi'i dow majjum. En kalan du ni fa hande en harko darata balla ko gomnati waddanta cuuɗi e ɗereji kokkoji habaru tawaɗi jo jonde ko e milio ko watta milioji hemre e lasoji na e ko deki ɗum woni balla harko darata ko hitaani duuɓi ujuna ɗiɗi e sappo e jeetati. Yewtere pindinol meɗen hannde en waɗan dow filla hawju golle moƴƴinol diyele ñageeje huɓeere ñamay. Golle ɗe du nida en daari koya gan nokkuuje he ko golle nokkuurde en ɗan kan woni heƴore. Lewru Novembre hitaande duuɓi ujunaaɗi ɗiɗi e sappo e jeenayi du ni no ɓurti har ko darata deƴƴere lebbi bittiɗi ɗenɗan nder leydi Niger. Ɗum du woni ko ɗerol andinore au cha Niger. Fedde leyɗe duniyaaru hawjino filla ballagaji wi'i amma du nida en daari nder lewru du waɗi kippitakiji goɗon ɗi nder en jowuroɓe bara gam keɓol ɓe daari se kettinoɗen ko Nafisa Adamu Sirfo siriyani en dow andinore au cha de Soumana Amadou firtani en ɗum.
Talkurdu o ca wurtindu enda ni andini ko lewru Novembre du endan waɗi bonandaji sappo ko keppitanɗe himɓe jogiɓe kaɓorɗe bonɗe kañum on ko waɗi nder région mo Difa. Bako tawade konna ndiyan Komadougou goru ngol ɗon ƴeñi kona ɓuyti ya wartaji mabɓe kamɓe jogiɓe kaɓorɗe bonɗe ɓe endan seeɗa. Ɗum waɗi ko diwtagol himɓe ngol enda ɓuyteke kano haɗaɓe golla kam. Région mo Tilbury du konna ni hara nokkuji muɗum kedoyɗe e Mali kañe Burkina Faso ɗo du konnan keppitanɗe gaɗi e himɓeje latiɓe ɗon no naata e nokkuje gam batte wadde bonandaji. Yerno Ocha haaliri waɗi ko watto jowruɓe taton laatiɓe diwtama jahama mbara wama jeeyaɓe nder leydi tondi kiwindi walam. Mobilaji ɗi himɓe faabotoɓe naroɓe faabede kañum e ko gomnanti e mobilaji jaati ko himɓeje ni endan ni ko dillida. Lekkoliji hemre e tati kañum woni ko maɓɓa janginoɓe ndu konnan doggi Allah e hulde himɓe ɓeɗo. Ocha filake ko watta ko tawi nder région mo Tilbury faabotoɓe naroɓe faabede ɓen endan hoytinane yilde muɗum leydi département ɗi gam batta ya wadda mballaga muɗum ɓe keeɓi ɓe gaɗi ɗum.
Himɓe Boko Haram jeegom jeeyaɓe leydi Tchad nangaɓe ton andan leydi Soudan gaddama nder juuɗe ardiɓe leydi Tchad hanono ardiɓe sogeji leydi Soudan kaalir ɗum Alkamisa bittiɗo o. AFP du hoƴƴiti andinore maɓɓe de ganni Allah waɗi laabi higiraku no tawa caka leyɗe ɗiɗi ɗe waddi ko sogeji leydi Soudan ɗi gaddi himɓe Boko Haram ɓe gatti nder juuɗe ardiɓe leydi Tchad. Ton Cameroun Boko Haram diwti himɓe laso e go'ogon jeeyaɓe breche leydi Cameroun kiloji woronja hedde kerol leydi Nigeria e leydi Cameroun amma nayo nder maɓɓe gon kay keɓi doggi daɗi juuɗe maɓɓe. Sukaɓe worɓe e rewɓe duuɓi sappo e goho yaade duuɓi laso kan en diwta dillida alarba bittiɗo o hanno AFP hokkiri habaru o. Milioji ko watta milioji hemre e lasoji nayi e joyi e ujunaji tati e ko deki ɗum woni balla ka gomnati leydi Niger waddani cuuɗi habaru tawaɗi dow jonde ko en har ko darata ko hitaani duuɓi ujunaji ɗi e sappo e jeetati. Balla ka du ni gomnati ɗon no wadda ɗum noon har ko darata ko watta golle are heɓo fa handen du golloɓe kokkoɓe habaru ɓe en dan keɓa ekkintilol no wuɗiri gam keɓol ɓe daari se kettinoɗen seɗɗa nder kutuba mo Docteur Sani Kabiru mawɗo CSC suudu leydi mawnu hawjino filla cuuɗi kokkoji habaru wi'i subaka o yeeso Rafika Attaher.
Nani no ceede ko wallitirte cuuɗi kokkoji habaru ɗi endan feccira capan tati e joyyi ɗo hemre on kay fo watta kana jangguinol hokkoɓe habaruji ɓe capanɗe jeego e joyyi ɗe konna wattoyta kana dow filla coodo are gollitirɗe cuuɗi kabaru ɗi endan CC ele duuɓinaɗi ɗe sappo e jeetati heɓaynani millioji hemre e capan tati e joyyi e ujunaji tati e kemenayyi e buuɗi capan tati e goho joji joyyi kañum on ko ƴami mballakka endan hoto journal ji ɗi konna hen sappo e jeegon noni télévision ji jeenayyi CC fecciri ɗum hononi endan télévision ji millioji capanɗe jeego e jeego e ujunaji hemre e jeenayi e buuɗi keme joyyi radio ji ɗi konnani wona millioji capanɗe tati e jeegon e ujunaji sappo e joyyi e buuɗi keme jeegon e buuɗi jeenayi noonni hara journal uji ɗiɗi konɗo heɓana millioji sappo e jeetati e ujunaji jeɗɗi e keme nayyi e buuɗi capanɗe nayyi e goho e tammaje nayyi.
Kenga arriɗo CSC fedde leydi mawni hawjino filla cuuɗi kokkoji habaru giidal naati hakkunde mum e himɓe parti politiqueji leydi ɗum du ko watta ɓe moƴƴini sigila no waɗe ko ferodirol fuu to naatu caka maɓɓe har ko darata nawtorade cuɗi kokkuji habaru nani pamtinolgol Kabiru Sani ardiɗo fedde de waɗani Adama Dawaci gam famtinde himɓe.
Comme les partis de l'opposition et de non
gani partiji ɗi ngala dow laamu kañum e ɗi ngalna fes nokku goto ƴami ko watta ko ɗum fo ɗum fota hara cuuɗi kokkol habaru ɗi gomnati ɗi enda ɗum saabi minen du konna min pamtin ɗum fa wooɗi ɓe paama ke minen godi talki do inde majjum ɗin talki du konna min kaalaniɓe ɗatol warde ɗatol ɗum woni ko haala nder muɗum. Ɗum noon ko laati joƴƴina kana illum duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e tati ɗatol nayaɓol wiyayna parti ɗi fu fotu hara ko darta cuuɗi kokkol kabaru gomnati. Min taji tati woni ko hawrinde fu wattente, min taji ɗiɗi woni ko haala ɓolde konna wattete. No woodi kulle ko laati joomum muuya waɗaji muɗum ɗum ka joomum yoɓanno endan ko wattene ɗum saabu minen jitta e CSC parti ɗi ena faama min fa woɗa moni golle
aneprjugés.
Nde laaɓi démocratie cingake no woɗirde leydi ɓi leydi fuu no woodi laawol ƴamude e gomnati leydi mum no woni no waɗa harko darata hawju ceede leydi gollirteɗe ɗe nden dalila majjum ndu waddi ko contrepart international fedde tawane toon région Agadez waɗi sigila ekkintinol gon gan kokkoɓe habaru sappo e jeegon. Ɗum du ko watta kokkoɓe habaru ɓe mbawi pirti ko himɓe dow laawol démocratie gol himɓe du keɓa laawol no ƴamiri gomnati dow no woni no waɗa harko darta filla laabi cellal jande e denaku himɓe e are mum. En nani ko Garba Boubacar ardiɗo fedde de toon nder région Agadez wi Anise Karim gam famtinde himɓe.
Le terme redevable
ko wiyete rewede hunde ɗum ɗon duƴƴi wayna le démocratie ɓiɓɓe leydi ka en suɓoto hoore muɗum en wajiɓe hoore ɓe endan du hono tokkite ƴantine ko wonno waɗa ɗum wonno koɓe kalno ɗum toye ɗum tawa nenene ka ɗum ɗon wonno haala ka ɓiɓɓe leydi suɓo hooreɓe muɗum en wakkati ɓiɓɓe leydi no wodi laawol ƴamaɓe noyi ko mbin ɗon gaɗan ɗum waɗi kasenna ɓe ƴama du konnan janggal min gomino joɓa ngal toye gonɗo ɗon gatta ngal ɗum woni gonga on saabu ɗum walloto hooreɓe ka en du konnan faama ɗum heɓa waɗede ɗum heɓa ka waɗede jonnon fa hanne hono ko ɗum saabi ko ɗum haalde koɓe habaruji saabu kamɓe woni ko hokkoto habaruji kamɓe wurtinta haalaji ɗi joni soni maire yeehi nokkure wonde fa tawama hokkoɓe habaruji bagoto warayi moye famata ko waɗi hana se oto daro feere makko na jo en jiiɗo endan hokkoɓe habaruji ɓe radio ji pamari kay wonko nodda war fotto e bato enda ɗum ɗu konɗan kañum woni ko hokkoyto kabaru fa himɓe fu nana ko wonno waɗa nenene ka yaadu yesso wala seni kabaru wala no heeɓe no woɗiri
développement sans communication.
Balle seɗɗa korani fijoji 18 décembre Tilibéri Thiandalo ko ñalande nde du warani himɓe Tilibéri no mila ko golle wurtinan gari huɓere mumen fuu no ɗon no yaaha no hiɗira. Nani ko himɓe Tilibéri gon mbi Adama Dawati gam humpitidde himɓe.
Hande nde goɗɗo wari nder Tilibéri no wi'a ba hana leymum tawa seni nimɓe kewti kantol golleji ɗi no gi'an ko Tilibéri woɗi nimɓe milata fay ko Tilibéri nden on non
le 18 décembre
sappo e jeetati lewru décembre batko attale itane ko duuɓi ujunaji ɗiɗi e jeetati fijo mum waɗa kena ñame hikka o ɗo ɗum watta de dow woni arande ko Tilibéri défilé o no waɗe leymu no hani nimɓe muña mburto gara to fijoji gaɗoyteɗi
o festivité
c'est vraiment la joie
ɗum belɗum noon laawol ngol jiɗa ngol senigol heeɓi ngol timminama ngol wonna wuro Tilibéri sane caggal mum du konno himɓe ya wartaji muɗum hoytanan ɗum e jonka e waɗa kulle gaɗe dow inde Tilibéri Thiandalo taw himɓe ne ƴeewa koye jogagol majje ko watta ko tawe ɗe ndeneke onduno
ɗon
moƴƴintiggol gaɗagol ngol nokku mairie on tan waɗa ko ɗuuɗi waɗaka nder gallure nde amma seɗɗa moɓe gaɗi on woɗi sanne.
Félicitations.
Komiti lokotoroɓe département Tesawa keeɓi ekkintinol gondo noɓe gaɗa gam heɓude mosola cellal himɓe deni himɓe gardi turre wulo wulo ɓandu na riwru hanono ardiɗo lokotoroɗo e gidan dawa haaliri ɗum ekkintinol gol ni no laawol noon ko watta mayde cukaɓe famarɓe ɓuyteji gam lokotoroje ɗandan nida en daari no boɗɗi nokkuje gon himɓe ɓen dan ko cukaɓe ɓen du gadde lokotoroɗe fu tawan ɗum tampiniɓe gam keɓol ɓeydade se kettinoɗen ko Ali Idi goto nder warɓe to ekkintinol gol wi'i Seydou Sanke gam famtinde himɓe.
Horan saboda bisa zazzaɓi
ekkintinol ngol min gaɗanagol heɓa tawe wakkati nde turre dogguru ma wulwulo no woni e neɗɗo min cawra ɗum nam gam nokkuji amin tomin tawa ɗe no boɗɗi lokotoroje potora e mawɓe ɗen ɗum saabi koɓe koƴƴi aadi ekkintinde min heɓa min cawra nimɓe ɓe komin limti ɗum tawda e mum seni ñawuji ɗin min jogaki safareji majji nimɓe ɓe gaɗa lawuka yarude mo sella on to lokotorore mawde nde
babalikita ende aa azo amae magani
himɓe Agadez ni no tawra saɗon nan ndiyan ko yara ko watta milliaruji sappo e jeɗɗi ceede sefa gomnati watti gam heɓande ɓe mosola golle moƴƴinol fondita nokkuje ɗe ni ko watta ndiyan heƴora nder cakantaraji ɗen no ɗon no waɗe hitani duuɓi ujunaɗiɗi e laso e joydu golle ɗe timminoyte hanono Asumana Noma ministre leydi kawjiɗo filla ndiyan e biyeli leydi Niger wi'iri ɗum kenga toon Agadez gam keɓol ɓeydari se kettinoɗen ko wi'i Moussa Mamman gam famtinde himɓe.
pour la ville d'Agadez.
Ana konarta galure Agadez nde hala ka kalte ka golleji dinno e hore mun ko beddi tita sembe ndiyam jartedo hebo nder Agadez. Pompiji to jamaaje warta joga wadama kambe ko wattete nder baadeji fu. Wodi filla ndiyam jartedan du wana sando remun sadormo hebante mosola. Onji golleji dinno goni no njara. Dum wadi lebidu. Onji andu hantode golleji di jamaare no beddota nde Allah jabi du do yaade kantol golleji di nder duubi joy galluure Agadez nde heboyta sadorma ndiyam kadi.
Silma Ramatu keta indirado zinari ya kan hebi barjariji didi ton leydi Kamaru arande ni barjari burdo nyanyal der gadol silmaji dem barjari monate mudum buri wodude miccintinan himbe duni ko lumo kollol silma indirado silma yarda gondo no wada ton andan yawnde leydi Kamaru go lewru desambur ritan dubu junadi de sappo e jena timmi nani pamtinol gor Ramatu keta wadani Maryama Kenda wakati nodduno mo telefon do ko sabi o hebi barjariji didi
himbe tawi ko silma o di hunde non ko wodi nafa sanne der lawol anditirde fina tawa Afrika tawa do du fa hande no durwida far filla fina tawa e adaji yara yeso e renugol mudu miden mila labi di funu tawa he yade e filla tarifi do yidde kulde dardantede de Afrika tawda teddinde sarobe e mawbe dun do fuden silma o tawa denne mido yidi nimbe fu ewa silma o e balla an ko gommi mido wadda ganno hani dum banto heba dum yerwo
e ko rayon
no kuje joy kana hebede gangollude mojjina diele nyageje e buri hubere nyame hanono ardibe sigila hawju diyan e labal hubere nyame kalir nukura wore du tan wodi hande hande ni yewtare pindinol studio kalangu wadi do hawju diele nyageje e buri no wona no gollire do der hubere nyame sekettino dan yewtare de Alasan Kuzi Mohamed Siriani
gallure nyame ko buri himbe million mumbo gonno burdon endan nokkure worre wodi to ndiyele tunu yarte golle gollite nokkurde ko na singa kana lewru december 2018 der bangere kubia Zibo Zakara kanyo woni kawjido golleji nokkurde en
le ministère de l'hydrologie
ministère hawjine filla ndiyam jarteda e labal labi didi jojjini lawol arande ngol mojjintinde ndiyele tunude faade ngollitire kanjum e sigila keso mojjide gallure nyame sigila jojjinanodo mojjingol gallure nyame on hiddi joy o e halaka kalamika jawdi ko gollirte do sigila o yatana do nokkuje didi nokku goto o kai no don golla dida bengel kando gollam ta ko fudda miden don tewta golobe mudum
insisama
sembe nokkurde endan wana ko heewi non yerno horejo hono gollangal endan holliri no wodi kulle latide wawata golle ton endan dum won ndiyele tunule jooje le hopital nonni Zipo Zakara
le bu
ndiyele de ngala no gade de gonana ide jopire non ko dem mudum dum suli horebe
vraiment le autorité
jandeji non wada e do fi on endan heba ndare faame ne wat ko tawe kullantareje jopite de na funo wawi wadede mojjintine yerno lawali shaybul kanyo hawji no kurnde endan haliri
ya plusieurs types de
idum wadire kulle kewde wobbe no gadira dum gaz ko gollirte julbe ko hubirte amma mina kay fa hande min kojjado ko min gatta dum jande wonno wade kanjum wurtinta do ko dum wawi wadede yewtinagol didi wada do majjum miden dara yalla ndiyam dan no wawi nawtorede fa yarnire hudo e ledde ko tawte dum
ki sonde notera station
gadol nokkurde endan nafi jati hono himbe jo e mobilaji horsobe ndiyel tunno yuppobe enna sabu tonni yarto yuppo kano woni nokko wala na hejana be yerno mallan Hamisu goto e awjo mobile ko hojoto ndiyel tunnde ndan haliri
abu yakka mu
hunde de waddani min ko yirna illuko dun singa min joppirta ndiyele den ni min jidana min nyibane nokkure der banger airport dun hoytinana hojo bede be
gobar aykimu
faddani nokkure berde hebede to ndiyel tunnde yate watte fa gollite do enna gallu nyemey jo ande sanne be bi hojigol ndiyel de na fa yara yuppodun endan don no wadda basi sanne farler hendu ko himbe fofot dun endan e do leydi ndi kany en ndiyan tawted an do e tawta ander leydi fu
bandirabe tinibe habaruji studio kalangudo yowtar pindulol meden handen wadune do filla hawju golle mojjinol fondita diele nyageje hubere nyame kokol habaruji meden timmata sey min biya assalamu alaikum
studio kalangudo.
batu noga e joya bo mo duniyaru do fi woni tagol mbakaaji ko intera koppo noga e joyi watta ton en Espagne studio kalangu e studio tamani no wanna on yewtereji ko darto woni tagol mbakaaji ko wonna wada dar leydi nije
on du far yewtereji pindino di batuji joda kalen ko watte ciude didi yaade sappo e tati lewru decembre do radioji chapande nay di go o studio kalangu golli ditta.